Akili ni nywele ndo sinyoi. Wacha story kama ni kelele. Kama shori wao ni itawembe. Na maboys tukipata nanga ni sherehe. Na marapa wakinisikianga ni machozi tu. Stand out sifanani na majority. Sina boss juu wao kuanga horrible. Minikose kwenye nonsense. Aki come around here mtiazi apewe kidole. Mina choma mbichwa nipone. Daily niko things kanikole. Najitoa scene kanibore. Yere money calling. Mtiazi apewe kidole. Mina choma mbichwa nipone. Daily niko things kanikole. Najitoa scene kanibore. Yere money calling.
I don't like to speak, let the money talk. Watch out Mary Jane, let the Johnny walk. All I do is flex like I'm playing sport. She don't wanna fuck, then I press abort. Kasi raha niko biashara. Niki sota na teka yako vimuadara. Niko rada la wama nayo wachie baba. Leo ni leo kusema kesho wachie fala. Kama kawaida FaceTime na pussy kama magaina. Ey, pesa kwa mfuko nje designer. Ey, zangu ni mbicho zenyu ni China. True story, hustle ni mandatory. Mziki nao ni hobby. Sorry I'm never sorry. Waking up every morning and the money calling. Yeah, and the money calling. Cypher.
Tiazi apewe kidole. Mina choma mbichwa nipone. Daily niko things kanikole. Najitoa scene kanibore. Yere money calling. Tiazi apewe kidole. Mina choma mbichwa nipone. Daily niko things kanikole. Najitoa scene kanibore. Yere money calling. Nina head rush juu ya fuaka. Nina head bash huko ruaka. Semu utanifuata. Miku get some who are sure thank. To kick come through they like who are them. We are them boys tuna run nine. Tuna cam boy waki stand by. Nikidai change nitachangia. Nikidai dem mina dandia. Ukiwa mtiaji mina kuambia. Tiaji apewe kidole. Mina choma mbichwa nipone. Daily niko things kanikole. Najitoa scene kanibore. Yere money calling. Tiaji apewe kidole. Mina choma mbichwa nipone. Daily niko things kanikole. Najitoa scene kanibore. Yere money calling.